Fionse mumba pachalo Fionse mupela kubantu bambi Fionse mujita pachalo Fionse mupela kubalandana wana mashiwa Te fionse ningalawa Te fionse bada bengalawa Te fionso mutu wengalawa Mumitima yesu fila balikwa Te fionse ningalawa Te fionse bada bengalawa Te fionso mutu wengalawa Mumitima yesu fila balikwa Mwalishuka imwe Mweba pela kwa balanda Mwalishuka imwe Mweba pela na bana banshiwa Mwalishuka imwe Mweba pela na bana mfwirwa Mwalishuka imwe Mwebe bukisha kone filema Abantu balila Balila dorika Abalanda balila Balila dorika Dorika waya Lokutema kwa kape Dorika waya Abalanda balila, balila dorika Iwe dorika waya, nokutema kwa kape Dorika waya, nokutema kwa kape Abalanda balila,
abalanda balila
Abalanda balila,
abalanda balila
O banafuirwa balila,
banafuirwa balila
Banafuirwa balila,
banafuirwa balila
Bana mayo kumfuati Petro Aleisa wei Wakongere Petro Petro Wakongere Petro 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 twafwe Dorika nafwa we Petro twafwe Dorika nafwa we bana fwiro balila Petro Petro bana fwiro balila Petro Petro o Petro
Ika kukonga konsoka ya
Imilimo